twabyakiriye nabi byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana.
Niki kitumvikana muri ibyo? Ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe?
Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe, kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye.
Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe?
Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo, ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse navuka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisiye ambwira ko cyamunari hari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwahizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa, uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, njye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba, navuka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko nta handi afite kubaza, ngo bikemurwa n'inkiko, kandi babishyize ku wa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi. Mbese ntacyo nabona mvuga pe.
Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo ababaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe.
Nawe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na voka atubwira ko nawe ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe, yahagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ubwo ngo ni ugutegereza kuwa mbere, kandi kuza cyamunara ejo bizakorwa.
None se madamu Adeline Rwigara, magingo aya nk'uko ubivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa?
Birashoboka Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora, birashoboka yabikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose, kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye, kuko nta cyaha dufite.
Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravugwa ko bijyanye n'umwenda mufitiye Cogebanque? Uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara murawemera?
Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera.
Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho?
Urazifite zose, bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha. Ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka.
Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na Cogebanque?
Impapuro twahawe na Cogebanque, kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye.
Cogebanque yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye?
Cyane rwose.
Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya Cogebanque azajya he?
Ibyo ntabwo ndabitekereza, kuko ndatekereza ko kamemo batazayigurisha.
Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, witeka bahire.